It's Illuminati Empire, Texas Vampire, vocal business, boss me a buck, star boy, bad man, thunder.
Ice teeth.
Never give up. Biasi kongo yetu, never give up. Bata kongo vya jasi, never give up. Biasi kongo yetu, never give up. Never give up. Biasi kongo yetu, never give up. Bata kongo vya jasi, never give up. Biasi kongo yetu, never give up. Never give up. Kugovia bian singo toko visovora Kora na manibula doza kusingura Work hard, never give up, give moto Kunda malusa vamo kama ruhanga Kinye gireza kuira musarazo kusaba Jolo na mwisi wota giving up Bawobo kuwa nabali kwa kendi Pense babandize kutawa mkawe Never give up Biasi koko yacho never give up Bata kugovia jasi never give up Biasi koko yacho never give up Never give up. Biasi kwako yetu never give up. Bata kongo vya jasi never give up. Biasi kwako yetu never give up. Never give up. Na mwisi kuwa ngulansi Tuenda tupeho na kabadiva nyansi Wezo ziva kufuga zimbaya tuede Tuina kuzivuga tuede tulibabaya Tunakuhasa lingi jolo na mwisi Ruga mugasi ya buladi kora milimo Kigambo vya vafili ya vita kukanga Babu vakuindia kukunyesi ya vikanga Never give up Biasi koko yetu never give up Bata kubo vya jasi never give up Biasi koko yetu never give up Never give up. Biasi kwako yetu never give up. Bata kongo vya jasi never give up. Biasi kwako yetu never give up. Never give up.
Giving up, or Charlie Funa hit or giving up. Kinye Giribo Likia Funiri Hahipsi. Mesoko Ponsta, we wanna Yona Vanda. Mufoko Business, Chala Yona Bossi. Bakova Ruhanga Yamba Ye Yambiri. Sobuladi Wedo Nakwea Ka. Ruga Movie Gambo Viava Fili Yango Kwamu Gitu Girava Logo Vechala Nevandoga Watalimo Logo Wachikengiri Tete Bakuloga. That's your Charlie's. Never give up. Foko Business. Never give up. I Steve. Never give up. By your management. Never give up. Yes, sir.